Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akka bultan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaf Qaaduu Mordaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii isa biyya keessaa ol kaasuudhaa fi hojii qonnaa jallisii qamadii jalqabeera. Gabaasaan keenya Galmoo Daawiti daayirektara quunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Abarraa Lamaa fi obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessa qabaa itti aanee dhiyaata.
Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii kurrooftuutti argamu kuni duraan bakka Agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaar 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru.
Qonni ji'a lamaa kan ji'a lamaa fi torban lama guutes hin jira. Gizma tokko miti gaa silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraadhaan ammuma dhuguuf ammuma faca'uun duraa duuba jira. Baraan nu kakaasaniito motora kun oshan nuu kennani motora shan gubbaarratti immoo bawataa hanqatetti immoo kuree hin qabna kuree sana gubbaarrattis baay'ee faayidaa arganne sana gubbaarratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kana hin qabna iyyuu harkaa dhabnee jirra kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jala teenyaa.
Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa durii irras inni kun akka gatii fooyyaa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tishoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabe ganna lammaffaadha jedhu.
Bara darbee anoota qabnu sagal irratti hojiin kun hojjetamee jira. Ilmoos hektaara 11 ol marsaa 1ffaa fi 2ffaatiin facaafamee oomishni isaa sassaabamee galee ture. Bara darbee kaa'u kan muuxannoo gaariis hin jira. Hojjumaan immoo irraa barachuu qabnu maal fa'aadha waan jedhu sanis isaan sanis sirriitti egaa adda baasnee booda qophii baranaaf qophii bal'aa taasisnee qophii san keessa tokkoffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuu fi qonnaan bulaaf raabsuudha. Inni lammaffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha. Sadaffaan lafa qopheessuudha. Haala hojii bara kana hojjenne yeroo ilaallu kilaastaraan oomishnee irratti kilaas akka godina keenyatti barana kilaastaroon guddaa jennu 2,500 hektaarisa xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 hin jira garuu irra caalaan isaanii kilaastaroonni kenna 500-400 kana keessa jiru. Kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64,410 facaasnee jirra. San keessa ka haamaa geellee jira amma kalee haamaa turre aanaa bosota irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture.
Obbo Masfin barana paampii bishaan 570 qonnaan bultootaaf kennuu himanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa gana darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 1,300 ol irratti qonni jallisii qamadii hojjetameera jedhan.
Bara kana immoo baay'ee karoora guddaa gooneetti qabannee hojii kana kan seenne lafa hektaara 1,607 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jennee fi karoorsine marsaa tokkoffaan lafa hektaara 3,050 haa ta'u qamadii sanuuf sinaadhaan kan karoorsine itoo seenne kanarraa oomisha 1,150,000 arganna jenneeti kan marsaa tokkoffaa qofaan kan marsaa lammaffaa arfaasaadhaan deeggarree hektaara. Waliigalasaa hektaara 1,607 jechuudha kan qabnee hojjechaa jirru kan marsaa lammaffaa yeroo ammaa cuufee jira kan marsaa tokkoffaa hektaara 3,355 facaasnee yeroo ammaa midhaan isaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha kunuunsa irratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jirru.
Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara 4,000,000 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 4,000,000 haga hektaara 5,500 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu. Ethiopia kesatis koni jalisi kamadi erge jalkabe ganna sadida ajeda Mr. Konna kayonisas wabi midanya ta amerikane sufi kamadi sharafa guddan alagalu hambisu akkata isni mama obbo barra lama director konnam tiu mata Mr. Konnati
ka 2011 ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጀመረ በያመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ያለው
አከጀዶ አባበራን ጀልቀበ በረኩም ለማፍቁረቶኮ ናኑ አፋርት ጀልቀበ ሰምቦደ ናኑ ለካንትስ በበለታ ዱፈ አማናኑ ኦሮሚያት በለናን ረቶጅ ተማጀራ ናኑ አማራ ክባፊ ሲዳማ አፋር ረቲሲ ወጂራው ላጀራ በረነስ ለፈይክታራ ኩምድባ አፍሪራ ቀመዲ ኩንታለ ሚሊዮን ቁደ ጃርገቹ ፍትጅር ከናንስ አገዮና ሄክታር ኩምድባ አፍሬፊ ኩመሰዶሚ ሰገልፈጨይራ ናኑ ኦሮሚያራ ሄክታር ኩምድባ ሰዲፊ ኩመሸንተሚሻን ናኑ አማራት ሄክታር ኩመሰዶሚ ሰዲኦል ናኑ አፋሪትሙ ሄክታር ኩመቶርባ ኦሊፊ ናኑ ሲዳማትስ እጥመደማ ማጅራ
ንዑም ሲዳማ ላይ የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
አቦበራን ናኖ ገሞጅት ወጆም ሸቀመዲ ከነ አቦቲን ቀበኛ አከረትር ማተኑ ሞቱማኑ ጅታጅራ አጀደኒ አማፍገሩ ኬስማ ናኖ ሮሚያቲ ቆነቁና አምብልቶ ታረቴው ጂሳጭም ሳጅራ አጀዱ ሙሜ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ቢያ አመደሊ ቶርበንደርቢ አይገምታ አፍሪካ ረቴውርበተን አፍሪካ ምናኛታኑ ደንደውፊ ቆነጀልሲ ጀበፈቾ ከቀብዱ ይመኒ ከናፍስ ኢትዮጵያን ሆጂ ከነ አፎአንዝቴ ሆጅታጅራቹ ድበቱን ሳኒኒ ያደተማ ገባሰገለ አሜሪካ አፍገልሙ ዳዊት እንፈነራ
ከረብ ዱፋጅርታን አስዋሽንግተን ዲሲራ ሰንበታፊ ድልበታ ሳተላይት ዳን ከንተምሰው ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታባ ነው ሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጂኒጉራንላ ወጋ ወጋዳኒ ጂያሴናን ኡመተ ጉራቻ ቢየቲ ከሰጅራኒ እትያደ ተሞዳ ጂያከና ማልቱ አዳንታሲሴ ፍለተመ ኤሳጀል ቀበ ማሊፍ በርባችስ ጋፊ ወንጀደኑፊ ዴቪ ከኑፍከነኒ ዩኒቨርሲቲ ተነሲ ከሰቲ ቆራታዳፊ በርሲሳ ኢመሴና ሐዋዛቲፊ ሐዋሱማ ከንታን ፕሮፌሰር አሰፋጃለታ አፈረር ቆፒንከኛ እትያኑ ዋኢከናቲ
May my Jini February Malif Jia Uracha Tebi Yakanaki Sati Malif Jia Urabranta Sena Malika.
Bayan is ingrati for the Naferu Gesani Bohokadu. Ji Guran Lakuni. Barakumoto Kodi Basakali Demijati Namichi Bekan African Americato Ko Carter Woods and Dirama Turban Negro Wicked, Yared Kaz. Negro week turban erosana negro edamu turban negro de waame want to ne sena guracha rakko sanke turani fi buasan america buzan kabajamu kabakanjerun kaase baras kumoto ko besagale jaama mo gurachi wallanso gudda gurani ji gura ji tokko Guracho Senas at Kabajam Tabukavarani Chalkavani Sababi Carter Woodsen Gurana Filete Walamav Sovalamav Tokofa Namich African Americani Frederick Douglas Kanjiramu Garbuma Balesuda for Lanso Gudana Garatred Office of Garbature Garbuma Balesuda Lamapa Abraham Lincoln Kanjiramu Barasa Presidentum Marques Garbuma Bade Jericho Lamano Lukava Jaturan Jericho Lamano Jaguran Lakat Alatan Guran Lakatuan Alatan Evi Guran Lakanapilatani Why Sena Guracha Vija Kanati Buaisan America Busan Vija Kanakasan Tijaran Kabaju Davi Lamapapa one Saragatu Vekamara Sena Sane Kame Enuman Sane Kame by Tabatamatre Ero bilisumman zan ergatani ero ndanamni wan keder be yadete isara fu motel mamurafitu jekana furatan jekana ketti ogga wan harati mi hara furatani gabbo prana fakkenya aftimi zan furatani bani fayya dafi health in the well being ranitu wellness ranitu kabajajiru undumat jikum kabajamu wan gurach biya kana buse amerika jaru da wayno jete ya biya kana ya da ciso da fitu ta yecho
male warribira jiya kana kenni ne forma gurach ta tuflate yecho da
ya inflate ne adin mo baro dal kabe fa kenya bi 1976 kuma to ko fi bisa kale to wadama jaati president Gerald Ford officially recognized gore akka kabajamu he mecho da president bijekana
gari me gababa du matwa ta komisiti cha isini sena oromo ke satti wabaye kaza kitabo ta sadaga barre istanitu kitaba ke tanto ko ke satti wani large natti fakkata sena oromo ti fi senan sabaguracha america wal fakkata yada jidu wan kaptan natti fakkata sabni gurraachi biyya kanaamu akkuma beekamu garbummaadhaan warra bitamee biyya kana dhufu yaasitti dhalateedha. Maaltu wal fakkeessa Oromoo wajjiniin meeshaan gabaabaadhumatti?
Namni baay'een hin beeku malee Oromoon illee garba ta'eera beektaa. Kitaaba lama akkanamma dubbisuuf itti himaa tokko Children of Hope kan jedhamu Sandra Sheeling kan katabame. Lammaffaa ammoo The Oromo Diaspora kan jedhamu Profeesar Makuriyaa Bulchaa kan katabame. Akka Oromoon garbummaa keetti garba ta'e gurguramaa ture. Maqaan kitaaba kooti Fighting Against the Injustice of the State in the Globalization Comparing the African American and Oromo Movements.
Baay'ee galatoomaa Profeesar Asaffaa yeroo keessanii sana jira fudhachuu kootii fi itti deebina waan kanarratti mari'an nama biraa barbaanne.
Akkamirraa fannee Voice of Americaan waan akkasirratti kan xiyyeeffatu abdiin godhaa nama baay'ee barbaadaafidha.
Atau
nagat.
Addunyaa irratti namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu buna dhugu. Bunni madda galii dinagdee biyyoota adda addaati. Garuu jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabate gosaawwan bunaa caalaa barbaachisaa ta'an irratti rakkinni mul'achaa jira. Rakkina kana furuudhaa fi ogeessonnii fi saayintistoonni London keessa jiran waa irratti hojjechaa jirraa jedhu. Maal hojjechaa jiru? Waa'ee kana irratti gabaasa Henry Ridgewell VOA'dhaaf qindeesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Mana edeedisaa of ilaallee irraa hojjetamu keessa dhaabbatanii ala arguun danda'amu keessatti biqiltuu adda addaa dhaabaman kan niw botanik gaarden jedhamu jira. Mana sanaan ala qilleensi qabbanaawaa akka cabbiiti. Manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessa immoo ho'aa fi hurka bishaanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira. Iddoo kanatti qorannaa buna irratti gaggeeffamu. Kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Inni kun buna Arabikaa jedhama. Nutis isa kana filanna. Iddoo adda addaatiif sannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu dhibba keessaa harki jaatamni isuma kana.
Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna roobastaa jedhamu biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu dhibba keessa harka 40 qabatee jira jedhan Davis. Biqiltuu bunaa arabikaa fi roobastaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Davis.
In some cases, yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall. But in some cases, as we've seen in Ethiopia, and
yeroo tokko tokko oomishi argamu akkaan gad bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada.
Kanaaf furmaanni isaa bosona Afrikaa dhiyaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhanii gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deebisiif gareen isaanii hoogganamu Seraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu isteenoofiilaa jedhamu argataniiru.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because It matches Arabica in terms of its
inni kun ho'a hamayu kan dandamatuda dandamisas akka buna arabika sana gari fakkachun samo qalbi namahwata
rakko jijjira maqillensa jiru kana kesatti gosti buna yodaba medaldalaf abdikennan kannen liberica fi yujendas jedaman jiru jedaniru namonni hangito ko dan namnisa warra kaani irra caala jedani amanu bara darbe jechuun 2021 Milan Taliani keset dorgommi namota buna danfisan gidduutti gaggeeffameen Australia ra Hugh Kelly buna yujendas jedamu danfiste badasa sadarkaa sadaffa argatteetti milkaayna kelly nargatte kun gosa buna hin beekamin jiran gama beeksisuun waan haara argamsiis abdijedu qabu qoratton Gareen London keessatti qonnaan bultoota Afrikaa waliin hojjetaa jiru kun ija bunaa haaraa ba'aan kan dhaabuudhaan gabaarraa akka oolchan gochaa jiru. Proojektii Ugaandaa keessaa kan hordofan Kaatriin Kiwikee akka jedhanitti.
That has low yields and very small beans, but it has an amazing taste.
Oomishni kennan gad bu'aa akkasumas iji buna kanaa baay'ee xixiqqaadha. Garuu dandhamni isaa kan ajaa'ibaati.
What requirements do they need? How do we boost its productivity instead of it being dominated?
Ulaga kami gutu nu barbaachisa. Attamitte oomisha bunaa guddisuu dandeenya. Gosa bunaa lamarratti qofa irra jireessaan gargaaramuu mannaa. Gosa bunaa isaan kaan gatii maalii akka qaban ilaaluuf carraa qabnaa jedhan. Gosti bunaa Libericaa jedhamu waggaa kana keessa hedduminaan Ugaandaa irraa gara Awurooppaatti ergamaa abdii jedhutu jira. Kunis jedhu qorattoonni qonnaan bulaadhaa fi galii maallaqaa walirraa hin cinne argamsiisuun akkasumas kanneen immoo buna dhuganiif dhandhama haaraa fi gammachiisaa ta'e argamsiisuuf jiraa jedhu.
Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti rakkoo nageenya irraa kan ka'een uummanni naannichaa 100 harka 62 ta'u rakkoo namoomaaf saaxilame gargaarsa barbaaduu mala jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksisee jira. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba.
Raaga yeroo dhufu qorannoo irratti hundaa'e jedhan caqasuudhaan kan dubbatan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeeny Taassaa yeroo ammaa kana namoota sababa dhabamuu nageenyaa fi balaawwan uumamaa garaagaraan qe'ee isaaniirraa buqqaan 4,422 ta'aniin ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii caamsaa dhufuurraa jalqabee namoonni 600,000-570,000 ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilamuu danda'u jedhan.
Namoonni gara 3,384 kan ta'an amma yeroo ammaatti kaampii keessa ta'anii gargaaramaa jiru. Rakkina uumamaatiin kan dhufe immoo akka nama 56,000 kan ta'an akkuma kana gargaarsa argachaa jiru. Walumaagal namni 4,422 akka naannoo keenyaa kanatti gargaarsa argachaa jiru. Persentiidhaan 62 ta'uunsaa maal jechuufi kan jedhan namoonni gaaffii qaban jiru. Kun jechuun namoonni mana isaaniirraa ituun buqqa'iin sodaadhaan naannoo isaaniirraa baqatanii midhaan isaan qotan kan hin makaratiin namoota garaagaraa jira. Matakkal Kaamaashiis Maawukoomoosi isaan kun yeroo dhufutti gargaarsa kan barbaadan ta'u nama 1,200,000 naannicha keessa jiru keessa harki 62 gargaarsa barbaaduu danda'u. Yeroo jedhamu gargaarsuma yeroo sui kaasame kan gaafatamu tun ta'in ji'oota dhufan keessatti yoo irratti hin hojjetamne namoonni 62% gargaarsa barbaaduu danda'u. Kanaaf hojii addaa maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu isa bukkeetti akka hojjetamuuf nu biraa raaga kan ba'u.
Kanaan dura namoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan keessaa sababa haleellaa hidhattootaatiin midhaan facaasne dhiisnee qe'ee keenyarraa baqanneerra namoota jedhan keessaa dubbisnee turre. Waan hunda keenya jechuunis daakuu barbaree shiroof waan hunda dhiisnee dhufne midhaan keenyas saamanii jiru. Amma akka namni hin miidhamneef deeggarsi midhaan nyaataa nu barbaachisa jedhanii turan. Sababa dhabamuu nageenyaan rakkoowwan dhufan kanneen biroon hanqinni midhaan nyaataa kun uumamuu akka malu kan obbo Taarraqeeny dubbatan. Hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa bakkeewwanitti uumamuu malu jedhanis akkasitti ibsu obbo Taarraqeeny.
Namoonni makarii isaanii makaranne, namoonni saamaman jiru, namoonni jalaa gubate jiru, hojiin barana hojjetame baay'een isaa gubateera. kamashini ufranne gutumma magututti gubatera maukomo yo ilalle gutumma magututti gubatera matakali niyo ilalle namonni gutumma magututti oji ke sangalle kaanti ke sakanturani namonni kun dur gaba billedie suturani amma mozani udebiyane arka motumma yo kenarka gargar arka zani kandiri santawu dakani sam
motumma ngeru anqilmin anyata kun sonumamin hojjetajira wanjedana kastivso commissionerich
raga kanarattimo ored misala lufudate retto jeta fakkenya forriqonna fudatani retto jetani wana kabone fa wana kagara gara aritetin wanda fegae ummata kana gargarsa akkasanin barbarne gochu kandendo retto jetama kaso wallena moni gara gara wan kana retto jetama motumma siyote qoppe sabarbada percentin kun qidimo mertie dama promisa boda kanjela mujira kanaf inergo jetame bode raga kenya kana gadibusus danda olkasus danda nuigaru wardi misala allatu furade akkarretto jetu raga kana yero tinipsina ake kachi sarretto jena raga san andabarsina khana jechu damale arrarattina monni percenti jatami lama gargar sabarbadu kanaf nyati seame adufu kanjedu ofke sangam kanjedu tu yadi ratta furade megari dai
oji wenjel sia kashmas halli naga ammumullataju kanitifufu yote yaddon hankinam danyata umum hef isu malajadan commissionerich yoto bate hankinim danyata nanno bini sangulugumus keisat kan umamu te garu motumman nan nichara ko kan furuf niyojjata isarres kan darbuyote ablin toroltota ablin motumma af miti motumma waltum sudan hankinim anyata kan umanni niyojjata majadani jiru sagale amerikaf nakur malika amburra
manni mare bakkabu otam otumma etiopia labsi yero muddama jiyottan jahan darbani fi ojira ola ture torban kana jesa kaser labsi chika unisa siyasa dinagdefi imma hawasumma biyatti ke satti faidan inni kabufi maribi yolesa koppawaji rufi wan inni gumachu danda urratti gabasan kenya mitikku fiqadu itigafatam tota partile siyasa hasofsise gabasa ittanu koppesera walin hajakas
Walwaran samutumma federala fi adabli sibasa ummata tigray giddu titasfa meratti hundaun manni mare bakkabota ummata etiopia biya balara bararuf jechun labsi yero muddamaji ota jafturu kutuma biititti hojira kan olu jio onkolole sadabarsinirra kase labsetture labsi yero muddama kunis yero onkabame fi oso hingutin manni marichaya yari fachisata en akka kau murtesun sagale calman raggashera kafamu labsi yero muddama kunis kan barbachisef rakona genya yero amma mulatan kara idletin hikun motumafni danda amajechun ifsaniru manamare bakkabota ummata tibakabuan motma obbo tasfay beljike dimma kana ratti adasani sagale america afkan kennan ittiana durata a da ba siyasa kongresi federala oromo bo mulatu gammachu durmanu labsechi labsamundo goggora ammas kasamundisa sirri da jechu nipsu
nui jalqabu ma jalqabe wani kuni labsini kuni durmayu sirri miti biya kana garatas gabbiti fi dajechu fiti labsina kasi kuni mirgana mada hinni ba kanatif nagayin fidu rakina fida male amma mo kasun sani yada garida baye sayende fudanna
taba siyasa ize mat durata kantan obbo yeshiwasa safa mo gamasani labsi chakabiyati gutum mat labsame kan tureta us kutabiyati kesatti mo bakke wannagata an wanjiranif ammayu bakke wannageñi rakkota etti labsichi nibarbachisa yokanimmo nageñi lamile biyati kara aman siisatein egamu qabata jechuun ibsu
awon yallo uneta baagara akab daraja hullum biyaderitu kufil astefagi lawaja fallidwal jibalaji
halle majru gutumma biyatti labsiyero muddama isabarbaachi sejeramun dandaw sababnisa nanno wannagatan kanerra konomti ke senjerre wanjiranif kama biranimmo doondattin barbaachi su akken jennemmo bakke warra ko qaban nijru akuma misinsonni manamaricha kaasan kanafu sirkabi yatika famule bakke warra ko wannagenya amma yujiranitti yokan nagenyelam mile sirritte eksu gama biran bulchinsonni nanno kanen jiran iradeewin akkailalan taayisuda
misensa manamare bakka boota ummata kantaan misensi daaba siyaasa sosochi ummata amara dr dassalen janne yaayi manamaricha ratti yaada kennani otumman diiba gama diplomasiin irajiru sirrefachuuf jecha labsicha yokasi male lamilen naganjirachuuf ammayu waan amansiisa tae hinjiru jechuun dubbatu
yetekeyero nagar tehebrek ተቆጣጥዋቸው የነበሩ ቦታዎች ተቀይረዋል እንዲለቀ ተደርጓል ነገር ግን ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ይያስባሉ።
ወንትጅጅረም ይወጅራቴ በክቲፒኤልኤፍ ድራን ቀበቴ ቱሬ ብልሳከበው ታየራ ገሩ ሃሊያ ፈንካን አኩማጅሩ ትጅሩ ያደጅዱን ቀባ እንብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩማድራ ትጅራ አማሱም ነወራና አኩም ዲበሰዲ ወልቆፔሴ አፋር አኑቲ አፍርቷ ታየራ ጉድነው አግምራተሞ ብሎኒከኝ ድምቡቃኒ መጋለ ሰቆታ ከሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪቱፍ ቅንዴ ሴሉለ ለብሶፍ የሮቆፒታ ሳጅሩቲ ዋንትኩን እንጅጅራም ለሚያሞ አመል ቲፒኤልኤፍ እንዲዶለል ሚለጅ ዱቲ ነቁ አመስና በነ አመስ ሞቱ ማረኮ ነገኛ ነሙተረሳው በሚማሳን ረጋ አጅሩ ጣቡፊ ወጂ ነገኛ ከበቺሱ ሃለይ ድሌቲ ንደንዳ አዳጋፊንኮ ፕሮቬደር በከና አከሰበይ ማሞቱ ማገባ ሰቲ ነሞኒ ዲባፊያን ተማውልታኒ ወለጋ ተጀፈመኒሩ ከናፍ ሐዋሳ ዱኛ ገመቺሱ ጀቻ ኦዱ ነገኝ ጅራቱ ታፍቋ ቢንከንን ካሱን ፍሪዳ ሞፊ
የመከናረጥ ከንጋፈ ተመን ኦቦ ሙላቱ ገመቹ ጋፊ ሰገሌ አሜሪካራ ሐለከና እንዲያቴፍ የሙዴ ቢሰል
ለፍሲ ከዳዲ ማሊታ ለፍሲ ከዳ ለፍሲቴ ተካልቴ ጥንጀቴ ቢያ ሂታ ነጋቡሳ አከናጋምቡ ገረጀጂ ተራራ ከዲሩ ፉጎተሞ ኢስማከና ተካልቴ አቆጅሩት ይሃርከሳ ሚለሳ ወልጅ ተካልቴ ኡታሊ ጥንጀታ ነጋፊዳ ነጋን ኩን የሙሩ ፈዱ ቢያ ከናፊ ተዝገቢ ጉዳ ኡሙ ዋንዳንዳው ዋንተ ሂዳማ አከዚ ከነ ሂደንተ ገረናጋታ ዲምተመለ ከነ ኢትፉፍቴ ነጋኒ ኑፉ
ለፍሲ የሮ ሙደማ ከብያት ለፍሰሜ ቱሬ የሮ ከነት ካሱን መሪብያ ለሳ ኢትዮጵያ ከሰት ታስፈሙፍ ጅሩፍ አብዲ ከኑቃባ ጀለመኒ ከንጋ ፈተመን ኦቦ የሽዋስ አሰፋ መሪብያ ለሳ ሃለነገኛ ተዝገባ በርባዱስ ወለፍሲ የሮ አሪፋቺሳ ከነ ወሊን ወሊ ትሂዳሙ ሚቲጀቹን ዴቪሱ
የራይ ምክትል ወይም ማከራይ ምክትል የተረጋጋ ሁኔታ ይጠይቃል።
ቱጋዳ መሪም ቢያልሳ ሐለተስገባ በርባዳ ገሩ ዋንከና ወሊን ወልትፊዱን ሄዱ ዋንፈየዱን አትንፈካቱ ከነዱር አኩመጀነ መሪም ቢያልሳ ኩን ሞተጆታ ጃፍቱራን ሶይንታኔ ረኮም ቢየቲ ባሮታፍቱራን ረቲ ከመሪያኑዳ ከናፉ ረኮየሮ ጅሩ ከነቲ ጌስተኒ መጥንሱን ጋሪ ነትንፈካቱ
በሙላቱ ገመቹዳ በኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞራ ለፍሲ የሮ ሙደማ ከነካሱን መሪብያ ለሳፍ አከቀብቲ ተኮትካው መለ ገሩ መሪቻ ገገሱፍ አመዩ ነሞኒ ኢላልቸ ሲያሳ ሆርዶ ፈኒኒ ደመን ይጅረን ይከሙ ቀቡጀሉ
የሮ አማ ከነገሰ ወሪ ሂደማን ወሪ መቃ ፖለቲካቲ ፓርቲ ራቲ ወሪ ሂደማኒ መነ ሂዳ ጅረን ጅሩ ሳንኩኒ ከሙኒን በርባጅዛ ለምሲ ካሶኒ እኒ ሮገ ፈኩ ብቻዳ ኢሰከረ ብቻ ሱቱን ታይኒ ኮማንድ ፖስቲን ይዶንዱ ማቲን ይጣጣመ ኩኑንዱምቱ ይዶ ቀባቹ ዘጉባ ጅራ
ለምሲ የሮ ሙደማ ቢየተኮ ከሰት የሮ ለፍሰሙ ዱርሴ ከሚለሙ ዲነግዴ ቢየሰናቲ ኩኒስ ለሚሌን በካ በከቲ ሶቾአኒ ሆጂሳኒ ሆጀቹፍ ንረከቱ ኢንቨስተሮኒ ቢያላስ ከረብየሰናት ዲሙ ሆጂ ዲነግዴ ሆጀቹፍ ፈዲደቡ ከኢትዮጵያስ ከነራደሚት ከንጀለኒሞ ኦጌሰ ዲነግዴፊ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ በርሲሳ ካንታን ዶክተር መኮንን በርሲሳቲ
ለምሲው ደማ ደንቃ ዲነግዴ ከሰ ሶቺ ደልደላ ሶቺ ኢንቨስትመንቲ ኩሰና ፋይናንሻል ሴክተር ዋውንድ ረቲ ይባ ፊዳ ሱኒስ ዲባን ስንሞ ጨ ኦጂ አብዱማ ካለን ሰጅረኛ አመነ ህንጀነ ቢየትረት ዴምሳ ኢቪን ኩፋምኒ ኩኒ ኩፋማ ለፍሲሙ ደማ ቆፋ ዘቶንታኔ ኢሰዱረስ ኩምኒ ኮቪድ አከዱኛት ከየብየ ኬኝስ ራሴ ሶቺዲ ንግዴባ የገዲቡ ሰቱረ ኢሳታንሴ ወራነ ኬሳ አከብየቲን ገልተኩን ዲነግዴፍ ጉፉ ጉዳታ ኢሰረትሙ ሰነተ ዘገበ ሱዳፍ ለፍሲሙ ደማ ካሜ ኩኒ ደንቃባ የሁሜ ረኮንዲ ለግዴ ደኑን አማርግሉ ኩኒ ስታይጅራ ሶለፍሲንኩ ከኡን ዋንተከ ኮንፊደንሲ ሁሙደንዳ ሶጂ ሰናፋለ አንጄሴ ዲነግዴት ኮሶቾሱ ኒደንታ ሰንጀዱ አብዲንቀባ ወሊገለት ገሩ ለፍሲሙ ደማ ከኡን ሳቆት ፍርማታን ተው ዳብዴ ነገኝ አከብየቲ ትጅሩካና ነገኝ ዳባሙን ሶጂ ዲነግዴን ዳባማ አብቃባቴ ከኛቱን ጅራቱ ቃባቴ ኢንቨስቲንግ ጎዱ ሆጀቴ በሄንገሉ ኩወሊት ቀበቴዳ ሶቺዲ ነግዴ ከንጉሬፊ የሮ አማራኮዲ ነግዴ ደኑ ከነከ ካለንስ ጅኛ አርጋጅሩ ከና ወጂ አብዱማ ወላታጅሩ ከና ኢንቨስትመንት ንገዲቡ ከሰዩ ኢንቨስትመንት ንዲያላ አካ በርባደነት ዲያ ከነት ሶቾ ኤ ጉደታ ጅራቹ ዳቡንሳ ኩኒ ዋባይሉ ተገርሲሳ ሶ ቡራራ ማንቱ ለብሲ ሙደማ ከነፊዴ ከንጀሩ ረት ሶጀቹን በርባጅታ ይቻለ
ገባሳ ሰገለ አሜሪካ ፊንፊንዴራ ምትኩፍካዱ
Sagalen America sagantan afaan oromo galgal keessa sa'aati 2 walakkaa jalqabee hamma sa'aati 3tti sanbataa fi dilbata saatelaayitii daanii qophii dabarsu kan arraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture hambafkaadu morodaati. Qophii boriitii walitti deebina nagaatti bula.